kuomba tapewa kwa imani, na vile tumeomba sana ipo siku itafika na jua sio mbali. Sisi ni vigogo, vigogo, vigogo wa imani. Sisi ni vigogo, vigogo, vigogo wa imani. Sisi ni vigogo, vigogo, vigogo wa imani. Sisi ni vigogo, vigogo, vigogo wa imani.
Kama life ni tough, so I believe in you, ndo usikate tamaa juu.
Sisi ni vigogo,
ukiendelea kukua tough, you just keep fight, unajua uko na Mungu.
Sisi ni vigogo,
don't feel too quick, shetani amekuangalia vibaya, nataka wache kupatendi bada. You just feel free, chukoda mekuandalia hapa, na kilo naitishe utapata. Life ikikunaisi unaongezea tasty, I love the fans, hakuna mwenye na hate. I'm living my life kwa shetani misiendi, juwapo heaven no mianendele kiketi. Titesho ni life inakaa funny, but ukicheza night akurudisha nyumbani. Tunaishi kwa upendo na imani, if not saved basi we bro cheza mbali. Nakumbuka hapo nyuma sio mbali, but now I'm clean, imagine sina dhambi. Luka jesa can show bro a mind. You know what, sisi ndo vigogo wa imani.
Najua tumekosa sana, na msama tukiomba tapewa kwa imani. Na vile tumeomba sana, ipo siku itafika na jua sio mbali. Sisi ni vigogo, vigogo, vigogo wa imani. Sisi ni vigogo, vigogo, vigogo wa imani.
Toka chini misiwezi, sikitambo roaming in the city na walevi. But now everything is fine and misiteti. Now I'm living like a champion, masinyu dhambi vitu za kitambo. Mapeni na mateso leka kando, doni paja soft life ya kuishi bila mambo. Na kikumbia tutashinda, you just believe you.
Sisi ni vigogo wa imani,
acha kufaitio vita, we wache na wamini Mungu.
Sisi ni vigogo wa imani,
kwa hizo picha toa filter, jiamini you are beautiful.
Sisi ni vigogo wa imani,
kwa na watu mefika, si wanasema ni juu.
Sisi ni vigogo wa imani. Sisi ni vigogo, vigogo, 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 vigogo wa imani.
Kama life ni tough, so I believe in you, ndo usikate tamaa. Ikiendelea kukua tough, you just keep fighting, si unajua uko na Mungu.
Production.